Tumbeta italia katika anga.
Like this. That is how the trumpet will sound.
Rubuana support Mexico. Ese ikicheza.
Yeah. Hata mimi.
Yes, like hakuna ka ceasefire.
No.
Anamfue tu brother.
Si amefika hiyo edge, amefika hiyo edge na.
So Robo, are you, what are you telling him to maybe calm down? What do you do in such situation?
Trump up
as a journalist. It's like you're in the house, but you're playing by her rules. I don't have an issue with wao kulipo na nini, but I don't see it surviving na nini, because unapata ni watu wenye wako desperate. 18.
Damn.
Talking of squatting na kushindwa kuamka, there's someone who's headed there.
Yep.
Hello.
Yep. Zach
is turning 50.
Yep.
Like next week.
Half a century.
He's the oldest friend I know now.
Yeah. Half a century coming up.
Damn.
Yeah, five decades.
Yeah.
Wow. 5 decades coming up.
Because Ukibonga about bombers, that's 50 years ago.
Yeah. Yep.
Adi history yako inaanza kuwa wiped out. You're the oldest friend I know.
The day we're recording. From the day we're recording, 8 more days left for me to hit my 50th. 50th, yeah. So what's up?
Initwaga
nakula chumvi na tume
Jubilee.
Ni Jubilee. I think ni Jubilee, I think.
Ni unaona hata kwa ile video hakuwa na kuna like wacha watoto wa celebrate. Akina Robo, what are you planning? Are you planning anything?
Still don't know.
Are you excited? Like, okay, so it's half a century.
It's half a century, so I should be excited, but 5 decades, but yeah, iko na challenges zingine pia, lakini we'll talk about mixed that emotions later. Yeah, mixed emotions, yeah.
Yeah, man.
Because chwani, inshallah, Mwenyezi Mungu atufikishe, akufikishe pia. Because 50 is a
milestone, eh?
It's a milestone, eh?
50 is a
milestone, eh?
Juju,
alafu nakapoa, unajua?
Yeah.
You're looking good, fresh, nini, energetic. Ball bado nda kufunga.
By the way, Roboni kikufunga si ni aibu. A 50-year-old. A 50-year-old.
Zach saini, oh, mesema 50-year-old, saini as a try kudu zile, na Google zile vitu watu wezi fanya at 50. Every week they go like tafutia kitu moja you will be capable to do. Then he go like, ah, damn, look at him go.
Assassin, eh? For a man, eh?
Yes.
Between 45 and 55. It's such an interesting time for men, eh? Because at your time, eh, nishaziona mob sana. Hata zile unaona tu unasoma manini. At your time utapata between 45 and 55. Kuna watoto maybe ulikuwa na uchuo. Unaona at any given point hata mabeshte throughout life, eh, utapata kuna ule at that time ndio ana celebrate first birthday ya mtu wake. Na utapata the same crew kuna ule ana celebrate the first birthday ya grand kid wake. Kuna ule utapata ana divorce. Na kuna ule utapata nda, watu wanaenda rurasio anamari. That 10 years kuna there's a lot for men which kuna wale wanafanya the first time, kuna wale ni repeat. Yani there's a kuna ule utapata mtu wake ndanaingia PP1 hiyo time ama baby class. Na kuna pia mwingine atawaambia mtu wake anaingia grade 10 na mwingine atawaambia mtu wake ana graduate campo. Utapata kuna mtu la na get PhD at that age. Na ule anaget undergrad yake at that time. That 45 to 55 is such a profound time, especially for men. So it's always a beginning for many people. So whatever mtu, cause pia maturity, alafu leadership, Because ukienda between that age sana utapata edo umepandishwa cheo,
mid
level ama high level.
High level.
Top level management. Your time, there's so much that goes on, for men around that time. So for us,
clap it up, nigga. Clap it up. Clap it up. Clap it up.
Yeah. Man, so so if you're not chasing PhD, you're not chasing PFA.
Yeah.
Purify us.
Oh shit.
I mean, congratulations.
Thank you. Thank you, thank you, thank you. Start sending them birthday presents and wishes and whatnot.
Yeah.
June 16th.
And I just nini.
Machwani is it come, eh?
Watu machwani.
Yeah, machwani.
Machwani.
Watu 50 wakituma 50.
Machwani, machwani. Bro,
what 100,000 wakituma 50 bob.
Buddha.
5
mics. Yeah. Sindio? Mwafu ndujuagizi hesabu. Na sahi yuko mahali hesabu ufanyo.
Sahi yuko mahali akipiga hesabu.
Kutoka hapa na tupigia makalkulu.
Sahi yuko mahali akipiga hesabu.
You see, lazima confirm tusipatiane wrong figures. Ndio hiyo
5 mics. Hizo ziko sana.
Watu 100,000 kila mtu akitoa 50-50.
Si utakuwa sorted for the next 50 years.
Yeah.
Talk about chasing. Yeah. Of course, the World Cup is here.
Yeah.
And if all goes to plan, maybe we might be somewhere. Kwa viewing. Kwani? Ni? What party? Watch party.
Watch party.
Live. Mali. Kuna mtu ana organize. But tuki confirm.
Yeah.
Najua like. Najua mkienda na. Transport Zach lakini sahii lazima ukue tafute shield you like are you okay with this
bone soup lazimi
bone soup
nini
the place to have cover maybe jacket if because it's of high altitude but
ile shingo
ile lakini si ile plane ile headrest but nini tumekuwa invited if August to plan me to a plug where we'll be at. Maybe we might do some small reaction before and after the game. But game ni, I think game ya kwanza ni SA. But before SA na Mexico, but before we get to that, the build-up. Unajua, because hii World Cup, because hii drama.
Kuna drama, mob.
Mob, brother.
Unnecessary.
Mob.
Very unnecessary. Walianza na ile story ya chupa za maji. Where they don't allow people to now refill their water bottles.
Yes.
Kitambo ulikuwa unaenda tu kwa stadium na chupa yako ya maji ukishaimaliza unaweza
pale kwa water station.
Kwa station una refill. Considering saizi kutakuwa na wanasema kutakuwa na some sort of like a heat wave, I don't know. Kutakuwa kuna joto.
Yes.
So watu wanahitaji maji. So wanasema hiyo story ya refill X. So itabidi kubuy a new bottle every time you need water. One is averaging, is it about $6? Six point something dollars.
Damn.
Yeah.
Not for my market because it's in the summer. Heat.
Yeah.
So that's... Ukiona my player may call nini ni water break.
Water.
But after $6.
So... So iko na vishasha zingine zile like negative. Unajua World Cup zingine ziko na vishasha positive. Hii ziko negative sana. Unapata kuna teams G 14 of their whatever have not been allowed not been given visa.
Oh yeah,
niliona Iran.
Ni which team you were telling me about a team?
Iran, yeah, I think
about
Iran.
About their staff. Ni
14 staff members
were Iran.
Yeah.
Medina you were straight of
exactly.
State of World Cup.
So that kitu ina happen hiyo Iran, mimi najua. Mimi ni waga mtu wa Trump.
Yes.
But kuna vitu moba anafanya which is
kama amechoma majuzi na journalist.
Especially in a World Cup. Cuz World Cup it's sports were different. Whether it's Olympics, whether it's athletic competitions, whatever. Sports supposed to bring everyone together. And at the same banner, you compete as countries for titles.
Yes.
And then what to talk about, even comradery is on another level. Kuna kumbukata time ya World War II. Kuna siku ilifika, watu wali stop. kufight, wakacheza ball, at least kutoa steam.
Mm.
Both sides, allies na wengine, walicheza ball, kutoa steam kidogo, then wakarudi kuendelea. So we know the power of football.
Ili kwa kucheza ama kupima na strength.
Yeah, ili kwa kucheza na wanafungana poa.
Yeah. So
the power of sports can never, ever, ever be underestimated. Mina kuambia hata something positive about Iran na US being the World Cup.
Yes.
Inge kama ati saidi kusolve issues zingine.
Mm.
But saju ya suspicion na ignorance na nini, zimefanya team Iran wana game zao zote tatu ziko US.
Mm.
But wameambiwezi
lala US.
Wanalala Mexico.
Alafu
wanatoka siku ya game yao, wanafly US,
wanacheza
game, wanarudi kulala. Hiyo ni equal to sabotage. Unaona mkienda friendly match away. Especially Harambee waende kucheza Egypt.
Mm.
Kwanza mtaikuwa kwa hoteli mbali na venue.
Mm.
Warabu nimetaja because hiyo Northern Africa waganiyo tabia mbaya.
Mm. Ama mnapewa bad training ground.
So mtawekwa mbali, mtapata kaa game iko Nairobi, mmekuwa mali kaa Kericho.
Mm.
Mali mtafika tu Nairobi maybe in 4 hours.
Mm.
Unaona?
Mkiwa jet lagged.
Mkama mmechoka, unajua mmekaa mmebeat. Alafu mtapata training facility mbaya.
Japan.
So it's chakula pia mtakuwa. Mm. Hata Jordan aliteswaga hivyo NBA kekiwa pizza
kwanza first game kwanza kama watakuwa nalala
Mexico.
Yeah. Alafu unajua maybe unajua food ya Mexico ni spicy
tacos
but unfortunately Iran hawezi pull out of World Cup.
Yeah, you know the most unfair
pull
shit
pull out
why FIFA?
Not kwa nini wasiyekwe nini? Mexico yenyewe? Because it's also a host nation.
No. Games ilishapangwa
Brooks
flani, kiwanja flani, area flani.
Mm.
Zoni tulizipangwa kitambo. So, uwezi ripangwa sahi. Utakume, tenizo team zingine kwa group tatu.
So, sahizi, mina ona the only thing nini naizafanya, FIFA, wawaduye, wawagete a super private jet. Ile, iko super comfortable, iko na all the necess- like unacheki kuna kuwaga na massage zingine watu fanyo before it is a ball just to try and just remedy the situation because this idiot is just messing up the whole because basically sahii hata Iran tuseme originally walikuwa waende wa lose games sahizi wakiluse utasema wame lose cause of you understand so
na vile umesema like kuna kitu robo umesema very interesting kuna sema that time. Yeah, when countries are at each other, ball in a come in a cool thing. So,
Wagan is sports in general.
Yeah, even sports.
Mm.
But, Robo wana support Mexico, SA kicheza.
Hata mimi.
Yes, like, hakuna ka ceasefire.
No.
Ana mfue tu, brother.
So na sharp.
Na sharp.
Sharp, wala mfue tu. Sharp.
Now back to kwa e-game ya Thursday.
Hii ni kwa Mexico vibaya sana. If I can learn a few words in...
Watu wameanza kuongea Spanish on TikTok.
Ndiyo.
Tabueno.
Yeah.
Hola, rey. Arriba la raza.
Arriba, cabrón.
Cabrón. Lazima tujue.
Viva la raza.
Kwa sababu ase, viva la raza.
Muchacho.
Because I say siko ubaya, but nah, we're not supporting them.
Mm-hmm.
Yeah, saizi hata nini Rudy, inaituaje apartheid, Rudy.
Mm.
Na wajishulikia tu kivyao.
But Robo, why not? You've been there, they've housed you, you've had chakalaka with them.
Yeah.
And you've been into their stadiums, they welcomed you.
True. I think at one of these fine days, probably at your day,
mm.
Neza get kuna boy wangu mmoja niko na watu wawili wale tunaweza reach out kuna dem alikuwa radio presenter Juzi FM neza reach out to do maybe kitu naye
alafu huko Kenya
yuko SA talk panga tunaweza panga alafu na boy mwingine pia anaitwa Tham udu podcast SA so tunaweza reach out kwao tuonge nao ko to do something at a reaction ya World Cup, I mean, tuambie.
Mm.
Now Africa, in 2010, the entire continent was behind
South
Africa when they hosted it. We made it for them. There were celebrations here in Kenya. Watu walikuwa decorate manyumba. Literally, hata si tuli, unakumbuka tukicheza ma build up matches. Kirudi, tukacheza mpaka, tukaweka mpaka game flani. Tukacheza pale ile grawe ya ziwa.
Kuna nye tulicheza pale prison.
Prison, so just around World Cup. Ilikuwa SA. 4 hours by flight. But sa, Kenya, every part of Africa, we are feeling it. South Africa, we've supported them. Kwanzia waingie Africa Cup of Nations, immediately waliingia wakabeba. Cricket, World Cup, wakaingia wakabeba. Rugby,
yes.
Africa has always been behind them. Wakienda, people marshaled behind them. And then look at what they're doing to fellow brothers. That's not the way.
On a shooter.
Kama mtaki wa. So zingine the best thing waga kusema, guys, we are closing our borders. Whoever is in, is in. Whoever is out, you're not coming in.
Yeah.
Then you work with the people who are inside. So if you kill a baba, shopkeeper, do you think South Africa can benefit aje? So me in mesema, I'm supporting all African teams. All of them. But South Africa, no. That's my protest. No. Alafu timu ingine na support inaitwa Kurukao. Kurakao ama ni Kurukao?
Ni Kura, something hiyo Kurukao.
Wanacheza na nani?
Kurakao, mpaka kuna friendly poa sana walicheza. Cheza friendly ingine tough sana.
Ilikuwa poa?
Nini ile country unasema iko na
story? Yeah, Miss Jessica hiyo inchi.
100,000.
Hamjui Kurakao?
Kurakao, I think iko na watu wanaweza fit.
Kwa stadium.
Yeah, kwa stadium.
Walicheza friendly na Aruba. Inaitwa Aruba.
Yo Aruba ni hapi.
Hizo area tu. Hizo ni nchi England upenda kucheza nao again point. Wakapiga Aruba 4-0. So something interesting about Kurakao ni it's such a small country.
Yes, it's an island.
It's an island iko near South America. Iko a few hundred miles from South Africa, South America. But iko 5,000 miles from Netherlands. But it's part of
it's a protectorate of Netherlands.
But kitu interesting now ni wako roughly around 120,000 people. So kuna stadium US zikija, watakuwa naangalia wanaona this is the entire population. kamile Rose Bowl. But wanaenda au kitoka wakienda airport, walikuwa wanaenda na basi ya chuo.
Wanaenda
na basi ya chuo.
Entourage yao.
It's interesting vitu na World Cup, despite hizi negativities zinatoka, which are coming from the US sana.
Mostly,
countries ilienda in style. Ukiangalia Holland, walienda poa, alafu Holland pia wamepeleka double decker bus yao. Wameka players wa filikoa kwa tumu.
Noe walivaa Kivikings.
Kivikings. Brazil, ndege yao ilibaptiziwa ikitoka. Ikiland. There are so many.
South Korea ni walikuwa received. Wanacheza Mexico. Walikuwa received na mariachi.
Watu wanaenda Mexico, wanakuwa received very, very well. Very well. That's why kuna siku niliongea. Nikasema there are countries with a certain culture.
Yes.
Iyo culture iko US na iko Canada. Canada, US, US ni more biashara.
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 And then wana value sports zao more than soccer. So kama saizi, kuna NBA finals bado zitakuwa zikiendelea. So wakicheza, I think game 6, itakuwa on the day World Cup inaanza. And that might be crazy.
But the loni Monday. Loni. In fact, wakicheza game 4.
Game 4.
The World Cup
inaanza, Alafu kuna sports zingine kaa tatu zinaendelea around hiyo area. Kuna ya baseball na kuna ya football, if I'm not wrong. So kutakuwa na vishasha. So kaa itaenda kaa, let's say hiyo game 4, Knicks wame sweep. Ile chaos itakuwa New York. Hawataka kujua eti kuna World Cup.
So New York is a host.
Yeah.
It's a host city. Nice.
Yeah, but this
and the Knicks are looking like they're going. Your boy fumbled, maze.
Nani Wemby?
Wemby.
Wemby ali fumble.
I asked Mistake him.
Kwa ya Wemby.
Mistake ilikuwa ya Wemby.
Hapana. Unaona B-ball, ile sports at that level, iko ukiwatch football. Ukiangalia player anacheza maybe right back. Saa zingine mtu anapiga ball unashindwa ball inaenda wapi? Inaenda juu. Unaona kama ameuza ball. Then kidogo unaona mtu ame control. So in hizo level team sports you're supposed to be somewhere. Ball ikupate mahali. You occupy a space.
Which is what that boy did.
Huu boy mwingine huyu aligwembe alimtupia ball. Kwanza anakimbia straight. B-ball, hata ball huwezi kimbia straight unless wewe uko na ball. Always unafuna angalia ball.
But he was looking for... Okay, the thing is, two things could have happened. Because umse, ndiyo vile aliturn, alikuwa naangalia mbele. But before, alikuwa naangalia Wemby. And at that time is when Wemby was supposed to pass the ball. So by that time, kama ange pass your ball, the other thing angefanya ni ku hold on to it. At least kukuwe na... Because maybe they were out of timeouts. Na wame tie game. Just push it to... Because sayo momentum ilikuwa na wao. Just push it to overtime. All you had to do is just hold on to the ball, push it to overtime, iongezwe time, wangeshinda.
But kulikuwa na... At that time, walikuwa
late. Walikuwa metai.
But kulikuwa na...
11... Ilikuwa 12 seconds.
On the clock.
Yeah, 12 seconds.
Which is enough for you to win.
It's enough to win, but it's enough to also like hold on to the ball. Because by the time, akuwa ame cross.
Kama mna tie, at your time, you go for a...
Yeah, but if you go for it, then you go for it properly, no, not what he did.
Ni huyu boy ndo blanda.
Zii,
ni Wemby. That's why nakwambia, hiyo game yetu ya B-ball tunacheza, nenda
kufunga. Wemby fumble.
Kwa timu yangu itakuwa nizo blanda. So niwe na hiya na mtacheza timu yenu.
Yeah. Yeah. I can count the times nimeshika basketball. Unaona vile nimenyamaza mimi.
Yeah. So sahii New York iko 2-0 up. I think by the time we're recording, they're supposed to play either tonight or...
Tonight, yeah.
But game three.
Game three, yeah.
Kitu moja na Wemby, I think kama kuna player yuko under pressure ni Wemby. Because nobody expects him to win. Ni vile tu say wamesonga wakasonga. So watu unajua tu human beings. Wame focus nae. But ukiangalia age yake, still very young.
Yeah, he's young.
Na kama watu waelewi why tunasema hivyo, waende waangalie history ya basketball. Utajua Wemby at his age ni mdogo. Hajafika prime ya ku...
But me, ile kitu ilinijamisha tu nilikuwa, yani they had the momentum. Because they were walikuwa na nini by so many points. Walikuwa nyuma by so many points. Then wakakamu mpaka wakaitai. So the momentum was with them. Yeah. But anyway, they can still do it. They can still do it.
I hope they can turn it around. But usisahau pia, New York wana story. Knicks pia wanaitaka.
Yeah, Knicks wanaitaka.
They want to nick it.
Usta player wao,
alikuwa written off.
Budake, kwanza inaanza na Budake. Budake alichujwa Gafilis. Unaona Philadelphia. Akachujwa team vibaya. So akakama kacha B-ball. Akaanza kutrainu usanu wake. Na usanu wake si mtol.
Ondi umanya amekuwa kisneak.
Exactly. He's 6'1".
Jalen Brunson.
Exactly. 6'1 kwa bake we ni short. Hata nanini 6'2". Anituwa jubo yetu.
Steph
ni 6'2". Na uone vile Steph ukam short. So 6'1 NBA, you are short. But amewaka, ame put on the time, zoezi, alafu akateka pay cut ya 100 million, ndi acheze nini, acheze Knicks.
Wakaongea mbaya. Waliongea mbaya.
Kana.
You'll never win the NBA if with... Jalen Brunson. Sijui nini. Sasa hii ndio anakari team. Wacha tu.
Alafu pia waka sweep tena Philadelphia.
Wali sweep Philly. Yeah. Hii ingine pia nikawa anda kusweep. The brooms are out. But me, I'm not so happy because I'm not a fan of the Knicks. Knicks walikuwa wanafanyanga Jordan vibaya. Unajua mi hiyo time nikuwa fan wa
Bulls.
Wa the Bulls. Knicks walikuwa wanafanya... Kuna time ilibidi yani niko naona Scottie Pippen huruma. Walikuwa na mslam koko.
They were rough like that.
Ina Patrick Ewing.
Baka liko anachukia hizo viatu zake yani. Ngo nimezichukia, kuna boy fulani chuo alikuwa nazo. Kamlami fulani. Mpaka leo sijaisa ujina yake, alikuwa Jason Wheeler. Mlami.
Okay.
Alikuwa na hizo ma Patrick Ewing. Niko nimechukia huyo mtu.
Patrick gani zile zilikuwa na
zile ma 33
na B-ball.
Eh, zilikuwa na kaball nyuma ya kapamp.
Yeah.
Eh, huko.
Damn. Tuki stick na states tupitia White House go to room. Damn. Cheki ile interview yenye nani aliwoka we?
Trump.
Is
Una cheki saizi, siku mbaya man. Kuna vitu zina happen, zile atufai kucheka, because pia sisi tutafuko.
We can listen in kidogo, the exchange. Mm. Maybe Robo anaweza tuambia, if he's interviewing Trump, best yake.
My bad.
Unajua he's a journalist. So if this happens,
I want to talk about Todd.
You have more evidence, there's more evidence than ever presented.
Let's talk
your
about
elections in this country. We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. Your one-sided crooked network. Sorry, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
Mr. President, I traveled all the way to Wisconsin.
I've sat in the rain with you.
I know. I traveled all the way to Wisconsin.
On and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press, because you know what?
Mr. President,
a country can never be great with a dishonest press.
Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview.
A country can never be great with a dishonest press. Ali, this is after being pressed. So the reporter, I think, Ali traveled all the way to Wisconsin. So this was Wisconsin. But kuna watu wamekuwa kistudy eti ira inava dive.
Yeah.
So maybe vile mimi niliona, I think he was pressed.
It was pressed.
Some things got loose. Yeah. And then started walking out.
Sasa hivi amekuwa kishuta. Amekuwa mbaya. Mike amekuwa zikishika nini ya kishuta. Kuna moja aliafu kwenda nyuma ya pila. Unacheki vile security yake sasa imemfuata hivi.
Yes.
Akakazwa. Paka enda nyuma ya pila fulani hivi. Ndio amalize. So wache kisikiri tu wakukonfuse wajua fanya nini. So yuko nyuma hiyo pila. Ana.
Chie, ish
together. Anajua
chilia. Pengine Trump alikuwa amepiga mandondo pale kwa nyasa.
Si, amefika hiyo edge. Amefika hiyo edge na.
So Robo, what are you telling him to maybe calm down? What do you do in such situation?
Trump up
as a journalist. Juu huo mseme kwa amenini kama he's not been afraid or shying away to call out.
But he's been doing that for years.
Yes, he's been doing that for years.
Everything that doesn't go according to what he wants, and I call out. So all the media, utapata hata media houses kwa zinamsupport kitambo. Zile saa hizi zimeanza kukaa Fox wameanza kuona he's on some bullshit. So when they call it out, utaona pia ameanza kuita fake, ameanza kucall for people to be fired or whatever. Anyway, mimi sinanga mengi.
So Robo, what do you think made him walk out? Is it an excuse ama
alikuwa amekazwa?
He wants to make America great again.
No, Trump wants to make America great again. And he's making America great again. Boy wangu Trump hapo. But for his situation, alitumia ile strategy. Ndio got the dead cut theory. Strategy, yeah. Amelemewa. Maswali zinakuja mingi, so what do you do? Unashindwa kuzijibu, accountability hapo ni noma. Because you're being held to account. Inakuwa noma. Unafanya mtu pemsanye technique, unaribu ground. Unakoroga. So dead cut, nwile ukifika mtaa kwa siasa, unasiku unakoroga vitu. Mambo tu inendivu unakoroga, so yali koroga. Akamua tu ajitoe.
Najose, you have to need dead cut. Unakuwa na bad dive.
You
gotta pull it out. So tukitoka hapo turudi Kenya, tuingie kwa maboma. And kuna hilo yenye ilikuwa proposed, sijui kama ilikuwa proposed ama iko
imepitishwa
ni ama DJ house DJs, house managers, aunties, mboch. Situ kwa tumetrainiwa kuita mamboch. But sasa mother, no, mtayo likuwa naituwa maid. Maidi. So ilikuwa ina slangisho kidogo. Of course, in the town areas, urban areas, ulikuwa nazita. Ni Mamboche. Of course, wewe Zach unajua ulikuwa babu, ulikuwa na nane.
Nani?
Si tuko naita auntie.
Oh.
Just auntie. To like, you know, usifeel ni kama una discriminate nini. Na tuko tunachongolewa by the way. Kwa sasa sisi kuita auntie ni kama nini nikaa tu babu fulani in the village. Robo. Have you ever been raised by one, by the way?
Yes.
Ikitafutanga hilo.
Up to mbaka class, I think ilikuwa ni class 3 ama 4. Kwa na moja hapo. Si wengi, si tumekuwa na moja ili come at some point, kiwa dogo. And then saa juu, najua pia hizo mali neighborhood zetu nyumba zilikuwa ndogo.
Yeah.
And then saa, tulikuwa wengi.
Mm-hmm.
So, mada kila mtu wefanya hii, wefanya hii, wefanya hii. So, tukenda pa to need. Mwajobu, kuna mtu wakikamu. Anaosha keja, we atakeo vyombo, nguo zilikuwa zinaoshwa weekend. So, alafu kulikuwa hivyo hivyo tu, to go butter. At some point kulikuwa gana moja. Akaenda. But ikuka, maybe
pia zitu kuna
a couple of months.
Kwa my sisters angu walikuwa was small. So by the time nilikam from TZ, mimi nilikuwa slightly singe nahitaji kuwa na mtu anani look after anyway. So ilikuwa kwa my sister zangu. So when I came, she used to sleep in the same house.
Okay.
But by the time nikikuja, and then pia kuna kazini yangu walitu join, pia alikuwa naenda Nairobi Uni, hiyo space ikakuwa ndogo. So ikabidia anakujaga sasa daily. Kwa toa anaenda kwa, kozi hii time ingine alikuwa na stay, but weekend anaenda kwake. Kwa saa weekend mother likuwa nafanya hizo shughuli angefanya. But saa vile mimi nilikam, kuzo akakam, tukakuwa wengi kwa hao, yaka kwa sasa anakuja, asubuhi anarudi kwake jioni.
Okay. So according to kuna nini, under Kenya labor laws, the minimum monthly wage for domestic workers, also known as house helps, nannies, and gardeners. Na pia kuna houseboys. Kuna houseboys. In major cities like Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru, Eldoret. So they're supposed to be paid 18,000. That's minimum. 18,047 shillings. Employers who fail to pay this risk penalties of up to 50,000 for 3 months.
3 months in jail.
Now, I was listening to Nani Omari, maybe Aki explain. Because Robo alikuwa niambia kuna vile watu wanaweza try kwa janja hapa, aseme, okay, you don't have an issue with that, but kutakuwa na deductions. Since nampe food, utamlipa hivyo na yes, what food yake. Ama, housing allowance anza kukatwa or something, hizo vitu health whatever. Nasema so long as she's in your house or he's in your house,
una provide.
Yes, una provide all those. But siko nimeona hii gardener. Gardener si ana nini wiki tu.
Gardeners.
Anaka maybe after 3-2 days.
Nyasi zikimea.
Hei ukimuona.
Kimea nebudu naishi. Kamu naishi ikawa, watu walo naishi pale 44 Mudhaigaro. Izo ni huge.
Manicured lawn. Well, trimmed hedges.
Izo zina kazi ni daily. Kuna hata siku moja, yojo binalala. Baze tema malize huko, tena merudia hapa. I think hao ni hiyo target. Because unakaa hapa saa area yetu, gardener na job. But kuna then smaller compound. Kuna zilu kienda maa court, unapata zikuoga na gardener moja. So gardener na trim hapa, pale akisonga, akirudi. So ya nalipua, ni hile duwa tulipa service fee. Kuna then kuna zile maa watu wanaishi kwa maa residences. Yao ndo na gardener yuko. Hapo kabu. Nyumba zile ukienda utapata wameemploya hata watu watano. Kuna wawili ndio wakeja, kuna wochi usiku na mchana na kuna gardener. kuna watu waga meemploy, eh?
Yes, yes. Ah, kuna tension kwa makeja sahi, because sasa wakichanuka. Unajua, awezi mistreat. Eh, kama mlata mnakorofishana and she can't sleep on her. It's like you're in the house, but you're playing by her rules. I don't have an issue with wao kulipo na nini, but I don't see it surviving na nini, because unapata ni watu wenye wako desperate. Eighteen.
Yeah, because the thing is, what happens is that unaezambia nini, like saizi sihitaji. You understand?
Yes.
Atakwambia, I really need the job. I can't afford it. So what do we do? Like, it has to be now an agreement between the two of us, to whereby ataka ni kuandikiana. Of which, because niko sure kuna vile wanaweza kubaliana na mtu and then baadaye akugeuke aende court nasema ulikuwa unamlipa this much.
Yes, yes.
So kuna tu there has to be like people will now make other arrangements to whereby if it's not a permanent employee, you're there under contract.
Oh yes,
come three times a week.
She don't need a doze off. Alan. I think the trick is there now, because I don't know if I think I only live in ano wale wakuka
of which car na car na unampatia hizo kazi zote. I think it's also fair that you pay her.
Are there houseboys these days? Tulikuwa na kasipula hapa kasema used to be one house DJ kasipula
mmoja
kasipula tulikuwa na wafua nini nini naenda napiga na rudi base.
Buyo.
Bali kuna apocalypse jo, alafu kwetu kuna settlers imelipuka tu huko nini. Mimi natafuta tu kutoka houseboy somewhere in this rich neighborhood. Na just na tule tu ni overall. Jioni. Waiting for that school bus to drop kids.
Ni houseboys wako, but hata hiyo story ya amount, it's not the first time.
Kitu hiyo nini?
Hata Kenya kuna issue ya minimum
wage.
But ikifika kwa ground reality ni it cannot be met, unaona? So hata mademu wa job, so itaga ma DJ, ma MJ, mabe wa job ama demu wa job, depending na iji yake. So utapata, kuna watu wata manage kwa lipa that amount comfortably.
Yes.
Pia kuna mtu, watu wake wote wa job, kwa kejo ma DJ, wanalipua na company, ama wanalipua na embassy. Kuna watu wa hizo, hata kuna wale ulipo much more. But ikifika kuira ya kawaida, hata watu tu wanaishi, utapata madam ana make maybe 50 G's per month. Unaona ni kuna demo job. We expect ampatid now
almost half a salary
yake, unaona. So what to find balance?
Yeah, I think yeah, hapo ndio nasema utakuwa na some type of agreement between the employers and the employees, whereby like hata wewe mwenyewe unajua I can't afford it. So either wewe utakosa job ama we work something out that is between us. Ndio gavai imeamua ni hivi. Kwani this will be the first time tunafanya kitu against wao wenyewe wanafanya everything against what the law says. So itafika huku chini ndio me draw the line.
Yes.
Watu hawezi kosa job.
Kuna kwa time niliza mother, I think I was a young adult, yapo 16, 17. Hapo sayo ndio unajua unapata multiple erections per day.
Yes.
Yes, nimuliza kwa nini siku hizi utuchora yangi manti.
Akaona wewe uko na ulterior
motives.
Aliyeva tu imekuwa kubwa.
Tabia zako zinajulikana. He knows you, eh? So unapata, depending pia na working conditions.
Yes.
Ja kuna place utawork, dema atawatasikizana, maybe atakuwa napatiwa 12K per month, but yuko housed vizuri, yuko na food vizuri, everything yake ko well taken care of. Unaona hapo ana pressure. Then watu wa wajanja, people know how to go about around it. Uteka tu mtu mlipe per day. Sikuna gawa mother uka, unaenda unamchukua, then anakama na kufulia, anafanya kila kitu, alafu na job za keja, alafu namchotea naenda.
Yeah, kesho unachukua mwingine.
Kesho unachukua mwingine. Na pia, si lazima wakue daily.
Yeah, si lazima wakue daily.
So challenge wagani especially
watu wako na watu hii.
Ile mtu akitoka shule lazima apate mtu home. So hapo ndo watu pia urudi back kwa siblings wao. Kuna sister ako, bro wako, manisa, manifu ule. Maybe na maliza chubu kabla shike rada. Anakupigaga support kutoka hiyo. People will find a way to around it to maneuver. But kuna wale wataeza. Kuna wale pay them
even more.
Nishona kuna wale mbaka au wa mother wa job ni ka executive. Yani in that sense, wano mbaka uniform, wakienda shopping unaona, wame dunga, wako
soft. Wakienda nini food plus. Food plus mi waona.
Unaona.
Hizo maeria zetu. Ah, yeah. Like specific times. Sasa ni before ufike kwetu ni extreme wealthy neighborhood. So of course kuna unajua huyo ameenda kuwalk chihuahua. He needs to take up shit in the coffee bush.
Our mother by the kienda. Very well trained, eh? Ogo mepigishwa training yao hata vile ma guest wakikam kwa hao. Wasionekane, wako there but hawako hapo.
They are not interfering.
Hakuna job yao wanafanya flawlessly. There's so much that outtrainiwa. So au utapata doa yao ni mob. Kuzu mtu pia employer may invest so much on them ezi wachilia waende rahisi. Hata ukiona watu hivyo wana taken care of.
Yes.
Nini? Hapo vile yenu umesema house
house niggas wako
kuna siku zina anza kuona trend ya hata ma single mothers pole single ladies nini unaweza kuona
akichukua
waki kama house boy ati ndio unajua huyu ndio anafanya kazi mchana na usiku pia kilala pale kwa SQ ni security.
Kev. Kwa nini anakakuitwa Kev?
Kev. Kev na Brian waga jina zingine mazizi zimepewa. Sifa mbaya hapa hivi.
Gurumisha hiyo gari nataka kutoka.
Lakini hao
hapo jioni pia namgurumisha.
Lakini sikudanganya.
Nigurumisha nataka kulala.
Hao wengi wagometolewa Western Kenya.
Awa nini? The house DJs.
Awa house, awa men. Mwesi kwa nituwa Mkwasi. Ama nituwa Ochibo. Awa gani wa mtula Western. Kenya uma dem ni wajanja. Nasikia hama wango metuwa Western. Tu wata leta wengine. Kuna uma jama mafuamzao zimefura. Sugualo zimefura.
Cups.
Cups. Aminunya. Mwesi kwa natembea gaivi. Brother kimuona mtu wezi songeyo hao. Yendo wochi, yenda napika. Unasikia, uwe anajua kupika. Anafanya uwe ode.
Mwase wakulangi ugali ya nini? Hii unga ya super.
Hile ya kisiagi.
Hile lazima isiago.
Na natoka na.
So ya dem, nda nampikie ingine. Wanajua piwa umejisort. Madem. So jamai kifika usiku. Maybe my wee hours of the night. Dem watisuma. Kuna. Kuna Mkwasi iko mtu anavunja mlango akienda kuangalia vitu ndani.
Anamlalisha.
But wako. Sikuzi hata kuna watu wana haya ma driver madem. Sikuzi kuna haya ma driver madem. Kuzi wako na watu hii wataki kuexpose kwa machali. Nishaziona mob.
Eko nene, soon mekoni kibonga na waswa kwa US, najua, na waswa angu wako US jo, kama badu uja join LEMFI jo, na ngoja nini, make sure metumia promo code Eko nene. But saizi, wacha nibonga na waswa kwa Europe, na pia nibonga na waswa kwa Brito, usisahau kuwa, join LEMFI, natumia promo code Eko nene, so that on your first transaction, ya 100 euros, utabaki umepeta 10 euros cashback. Na kwa huko Britain, on your first transaction, ya 100 pounds, utabaki umepata 10 pounds cashback. So unangoja nini? Baki umechangamka. Nusahau kuwa bado ukiwa hizo ma area za majuu, unabaki umepay your bills hapa Kenya. Tuseme unataka kulipia madhako internet ama unataka kumlipia stima, unazatumia pay bill haraka haraka. Mother anaweza kupigia jua kuambia yuko kwa line jo. Anataka till yani umwambie tu tuma till number, alafu unaingia kwa Lemfi, unabaki umechangamka haraka haraka. So, baki umechangamka. Fika Lemfi, tumia promo code ekonene. Janini. Lemfi ni international payments for everyone. Ekonene.
Okay. Talking of the western parts of the nini. Zach, your former school finally made it
to the list,
eh? Yeah. Alma mater.
Yeah.
Mbeta.
Mbeta. Mbeta.
They're very bitter on the streets.
Beta ko bitter.
Yeah. They were chewing some bitter herbs.
Yes.
Oh, see, wanasema, oh, hata achwa nyuma.
Mm. Kuna kitu tukua tunaponga hapa weekend, tukasema like, schools and rest, we predict it akuwa mob.
Yeah.
Because tunajuaga like the mindset ya teenage sai. Wakisikia hii, it's a trend that is going on. And then zile shule tulikuwa tunasema, tulikuwa tumezi identify as centers of excellence. Eh?
Mm-hmm.
Na niliona mofa kinini, aki give his reaction, alisema it's sad now that mnaangalia shule ingine, niyo mjua pia njini vile mta.
Mm-hmm.
No, that quality, that huge gap in quality of education. So, umekukifuata, I think, kuna shule nimesikia nini, but niko nimetaja before tu nini, but sijaona ni kama imekuwa confirmed.
Mm-hmm.
But as way vile tu tulikuwa tumepredict, most schools zitaenda.
Yeah, most schools zimeta strike. As of now, I think zimehit 100, 100 plus. Kuzi, ni chuo mob sana. Kuna leo zingine walikuwa na. Unfortunately, kuna wale sayo wamefika tu habit ya wanachoma. Unaona, for no apparent
reason
at all. Wamefika tu habit wa ngoja nzi. Zikuwa hapi. Kuna chutuwa mifika wana choma. No reason.
Oh yes, kuna as
Gidhurai. Kuneo Gidhurai, Homa Bay, high school. Unaona, kunile chuo ya madem pia. Inaitua, ujino itua aje. Kuna chuo ya madem pia, wale Bishop Sulumeti. These are bishop, school, So chuo mobu wameanza kugo that way. Hizo kuchoma. But shule zinafungwa. My teachers say wanatusikiza. It's good. Wamesikiza. Mkiona dalili, just tell them to go home. You can call it an early midterm. Because midterm is inafiku in 2 weeks time.
Yeah.
There's no... Wakuna kitumbaya ukileta early. The kids go home, they blow off some steam, have conversations with their parents, have conversations with their guide and nini.
And I think they should also be escorted back to school.
Yeah.
By parents na nini. Maybe they have like a one sitting. Sana sana hizo shule zenye zimestrike. Yes, yes.
Kuna hiyo video ulikuwa umenitumia mbiita na sijui mbona sioni. Si ilikuwa inafaa kuwa hapa. Nilikuwa nataka kusikia vile watu wa mbiita wanaongea. Ndio ile siku Anyway,
kitambo zaka anaitafuta.
Mm-hmm.
It's sad that more top zile kitu. Unajua with CBC, CBC na kilio mambo ya zile shule za kitambo.
Yes.
Those premier national schools. Mm. CBC naitoa. But sayi kabla zitoke, jubado tuko na 2 more years to go. Unapata Alliance wameleta anuma Bush. Of all schools, eh?
Imagine.
Bush is a premier school, high school in Kenya. Unaona, hata watu wengi wako Gava saa hii, walipitia Bush. But now it's a burning Bush. Nikaa Moses, like, what are you seeing? A burning. So imekuwa ni noma. Nairobi school. I mean.
A patch. Oh.
Yeah. Machuo zimefungwa, St. G mefungwa. Chuo mob sana zimefungwa. Alafu saa inaona pia. The good thing with private schools, ni watu saa zingine u listen, ama wana. Wana take precautions. Unasei ma hizo group of schools pia unaona wanaanza kuambia watu to go home, wanaambia parents we are kujeni mwa pick school fulani, we're just giving them time off. This has been a heavy term. So for me, it's the right thing to do. We disrupt anything ingekuwa inafanyika. Mm. Anything ingefanyika. It's the best move.
I can't find that video.
I can't. I mean, delete. Shout out evidence, Joe.
To evidence.
Yeah, but I think kuna msikia kusema majangori.
Yeah, majangori.
Wanaeka mawe.
Kelea mawe.
Sikuwa nimekutumia sasa na man kwa makeup. Hebu iangalie kwa
group
ile area.
But Bitok is still is he still standing by his nini? Ati they're going to scrap off second term exams. Because wakienda home they will still be back now.
No, Bitok, eh? Bitok is not talking nicely, eh? Bitok is ajacheza smart. Because he may attribute easy issues to exams.
To exams.
Yeah, yeah. But that's not it. What our students wamefungua when? How long ago?
End of April.
End of
April. This is the fifth week. This is the fifth week.
Exactly.
Yes.
Because midterm inafiku in 2 weeks' time. The seventh, ama eighth week. Awezi niambia students wanaogopa exam ina come in another 7 weeks time. You know ni haiwezi.
Because wezi sema the same about Alliance na Mangu.
Exactly. Mm. Wale not wanapenda exams, eh?
Yes.
Those schools, students walikuwa primed kufanya exam at any given time. Unakumbukaga tukiambiwa mneza tupiwa, zilikuwa zinaitwa nini exams? Ile exam imeletwa tu inweso hiyo jina mwalimu alikuwa anatuthreaten nayo exam imetupwa tu at any you should be ready for examinations anytime. Mkifungua shule umesoma holidays mkifungua kuna exam. Alafu the third week boom. Exam imeletwa kakat. So hizo shule with they always walikuwa na pride ya at any given time wanzofanya
can be tested.
So Bitoka hapo anajaongea haja talk vizuri. Hapo pia yeye anatutupifanya kitu inaitwa mtupe msanye. Throwing a dead cat for your story. It's not exams, there are other issues. There is no way ni 7 ama 8 girls wangechukua moto wawashe kwa room. Colleagues wao schoolmates wenzao wanalala. Watoke wafunge mlango because of an exam. No way. There are other issues. Kila shule ina specific issues zao, but say zinakuwa collective because wengine wanaona Alliance wamefanya hata sisi who are we, unajua wana follow the top wale wamefanya, then say peer pressure imekam, that's why they are falling into it. Alafu naona Faruk Kibet na tena blanda ingine. Amekuja amesema ati canteen za mashule zifungwe. Ati yao ndo wanauzia na vibiriti.
Nah.
So you're making no, brother nakwambia people don't actually sit and think deep. And tufanye kitu moja nitoga critical thinking. And part of critical thinking ni kuangalia ina happen, what could be the courses.
Yes.
Having a canteen in school,
it's very necessary.
All schools have canteens.
Yes, even bad. Midterm likuwa nayo,
of course.
No,
of course. Hiyo ndio
dalikose bath
ile. Yeah.
By the way, defecation
canteen is the only way I survived in that school for
it's very important. It's therapeutic.
Yeah, cuz me sikuwa naweza kula hiyo dish ya nini ya juo. So the only thing gonna kunywa hapo ni uji na hiyo strungi. Kwa mnapewa maji moto mnaenda jitengenezea tiabe strungi. And then kuna uji na nyoyo. But hizo sijui ugali nini sikuwa naweza. So niko naenda nachukua yangu nauzia msee, nachukua hiyo dough naenda na buy quarter bread. Nakuja na tengeza chai. Ni survive na bread na nyoyo. So by the time kwa naambia wasee natoka hiyo chuo walikuwa na understand why, because singeza so it was too much. Tukimse pale tengeza ugali na sweat alafu anajipanguza alafu anachukua hiyo nini atakio mwiko vile hiyo ugali uoge nini ndio anarudisha hapo ndani itakula hiyo mimi kwa quota survive on quota bread nirudi hapa kama nimekonda
continental iko na anything else apart from ngumu
yeah
nothing else nothing cuz akumbuka kuna tuko na changa dot tunatuma form one mmoja ule mnono mnyangeza kiingia pale hata kisukuma sukuma hivi hata kisukuma sukuma hivi atingiki jo kuna time ulikanyanga form 4 na tumempatia chwani ndio bypass yangu mu zilishikwa tu sikatika tu huko nyuma finally we get
No, yeah, nimeketio nini. Wacha tusikie.
Usikunye karibu.
Hindi mbita school. Tumejangori.
Tumejangori.
Tumejangori
buda.
Minyata.
Tumejangori buda.
Eka mao, eka mao.
Eka mao. Eka mao. Eka mao.
Eka
mao. Eka mao.
Tunakuyaomba hii. Tunakuja. Tunakuyaomba hii buda.
Matabaya, machoko ni kumwa.
Mbita.
Weka mao.
Weka mao.
Anakurai.
Na tumejango.
Tumejambo. Yo, striker man challenge.
So za kuikelea mawe. Msa nataka tu kwenda home. Nataka kujua.
Gari ke kwenda home.
Ah, nataka tu kwenda home.
Eh, ndio nilikuwa naambia hizi chuo eh. See, not everyone is good. Tusione ati kila mzazi anaangalia watoto wake.
Yes.
But kila mzazi anajua how mtoto culprit
anajua vichwa ngumu wake
anajua nani mzuri anajua nani mbaya yeah. Kuna mada mmoja aliongea so passionately alisema yeye ingekuwa ni mtoto wake ndo one of the suspects angemchukua amshike mkono ampeleke kwa morgue amuonyeshe ndio hawa watu wamechukua maisha zao hivyo ndo amesema alikuwa so passionate about it then kuna watu wana kampi wanaongea mbaya mtu mzima ya, anasema ati hizi watu ati wasichana kwa hata kikwenda shule wapatie wadunge mimba. Uni that's a grown ass man eh. Hao ndio watu wanafaa pigwe 35 days in prison cause
thinking yao
that's a pedophile.
But kuna watu ni wabaya au wenyewe. Hata tusiangalie age. Jutukienda Boston Institute utawapata. Ukiendile kamiti ya watoto utawapata. Kuna wale ni wabaya na tulishai analyze hapa. Tukasema kuna wagundi very dangerous and they are 14, they are 13, they are 15 dangerous. Tukasema kuna watu wametoka home wameenda shule hao ni wabaya. Kuna wale wana come from family mbaya unsupervised, nobody cares about them.
Yeah.
Kijana ameambiwa shule wewe ndo katafute viatu mwenyewe anda kuibiana. Wewe jitafutie uniform shule, unaona? Na kuna wale pia in school there but kuna watu kutoka bad communities that will push na zitako comfortable na vitu mbaya mbaya. So we have to be honest na tuseme hizi issues is the entire school. Utapata there 10 bad seeds. 10 bad. Very bad. Na wa 10 wanakama wanaanza ku unajua watu wabaya wa ganile mdomo kubwa wanabuli wengine.
Yeah.
Eh so what is a influence another
10.
10 wale wako si wabaya
wako on the brink na maybe was easily manipulated.
Then wakisha kuwa 20 wata influence another 50 wale wanaogopa kuitwa masofti.
Exactly.
Ama waoga. Wanaogopa ku
kuna wale wanataka kujoin the cool
kids who are bad. So at the end of the day utapata umekuwa na an ecosystem shule ya wa people 10 people who are really bad wamekuja waka influence others na hiyo age peer pressure piko juu. Naona committeeso vitu. But to me I always say that we always talk to them. But hawa 10 kama wataenda kuharibu life za another 1,000 kids, pluck them out of the CTC.
Yes, those ni correctional facilities. Yeah. Eh? Yes, yes, yes. And
it's been emotional.
It's been real.
Ilikuwa ni episode
675.
Tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Tukimalizia tukisema
Eko nene.